choka longo longo. Kila siku mapenzi kama kolo eh. Demu tombolo ya solo. Kanga moko mtaani kero kero eh. Juzi juzi mime kuona unamchuna yule. Staki love na wewe angalia mbele. Staki love, love staki ushamba mapenzi. Staki love na wewe mistaki ushamba mapenzi. Basi nikwe mie
mapenzi, staki love na wewe, staki ushamba mapenzi.